Downloaded from ilovezedmusic.com.
Boy, bust me the wheel, but it's some real shit, nigga.
There you go!
Yo, yo.
Baby, you want me, 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 aliwezi fanya kazi sikio, macho yapo kwenye kario. Ala nikimbiza, kimbiza mbio mbio, uyu wa kwangu mimi yupi mwenzio. Aliwezi fanya kazi sikio, macho yapo kwenye kario. Ala nikimbiza, kimbiza mbio mbio, uyu wa kwangu mimi yupi mwenzio. Baby, wangu mimi hapa. Aliwezi fanya kazi sikio, macho yapo kwenye kario. Ana nikimbiza, kimbiza mbio mbio, uyu wa kwangu mimi yupi mwenzio. Aliwezi fanya kazi sikio, macho yapo kwenye kario. Ana nikimbiza, kimbiza mbio mbio, uyu wa kwangu mimi yupi mwenzio.
ilovezedmusic.com.
The Mix Killer.